akwatidde NRM bendera okulamuza bwa President Yoweri Museveni leero lw'atandise okwenja akalulu mu bbendobendo lya Nkole ng'asookedde mu disitulikiti y'Isingiro asinzidde n'okubiriza abalimi b'amatooke okwettanira ennima ey'omulembe omulina okufulikirira ebirime byabwe. Ye akwatidde NUP bendera ku bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu asuubizza nti singa alondebwa ku bwa President mu kalulu k'omwaka ogujja wakusawo enfuga ey'amateeka etali mu kusosola. Kyagulanyi agamba nti bwe wabaawo enfuga ey'amateeka tewabaawo okwekkiriranya n'abakola ebikolobero ku bantu. Okwogera bino Kyagulanyi abadde Kayunga ng'awenja kalulu agumizza n'abantu ab'eggwanga ery'abatuku abasibuka mu disitulikiti y'Entoroko abawangaalira e Kayunga abagamba nti babatiisatiisa nti singa bawagira oludda oluvuganya baakuzibwa gye baava.